Ali out every weekend. How can she be so wicked? Kukambaka de zechibaba ndimwe bazaka sinza cha pretend. Mushona konda pomuntu mwene nikondela heavy. Nidida pa window ya motoka nikumwa na veve. I'm like why you treat her so? Diana, zani pwanya mutima usani treat her so. Diana, ni pwanya mutima. Diana. Chitenge, kasimu kati mulimini kasitiri wose ni single lady ya chitoi fula na ringi saenda kuchito sama sebeza patiteidi ya kula mablingi ayaka yaka pisida poni kadira nonama kama na mkwini nikachokapo naenda kujobu asala hapa sama jobu waneba manuza mamotoka ya mabupa kinga pano ni hopo akonda clubbing na ma house party akachokapo Friday ya mwela pa Monday ni shialikati oke okay, Diana alibadi yesterday anani uzati ya ndo tenda na kuliba fiash. Uzaba kulira kotuntu na mupasa kona cash. Bazanga banitenga tendo mwako tubiri tupiatu. Ninge na mklabu ni wana Diana vina na bamuna batatu. I'm like why you treat her so? Diana, usani pwanya mutima usani treat her so. Diana, ni pwanya mutima. Diana.
Sena kumazuri. Let's go.
Dagunakwa, tazaya kea. Tazaya kea dagunakwa.
Eh, magunakwa
pokola.
OG Beats.